kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi.
Bye.
tumbukia,
to win.
Tumbukia, tumbukia,
to win.
Aya Thabit Abdul, wapeleke.
Coco,
coco.
kushindo. Sasa wanaza kutana, hajui pa kupita.